Arabadon hote nin kɛra cɛsiri daminɛ ye walasa ka forobajuru tiɲɛni bali min bɛ se ka kɛ balawu ye ɲina samiya la. Monsieur Biden ye bagabagali kɛ ko a bɛna veto n'o ye dan sigi kɛ sariya sen nin na ka sababu kɛ baarakɛ nafolo dantigɛli ye min nɔrɔlen bɛ a la. Républicains ka laɲini bɛna juru hakɛw caya ni dɔrɔmɛ miliyari kelen o ni duuru ye ka musakaw kunbɛnni jugumanbaw sɔrɔ. Démocrates bɛ min kɛlɛ. Jamana ma deli ka juru tiɲɛ wa Républicains wasadenw camanba minnu bɛ wasabulon la olu jigi b'a kan ka jamanatigi Joe Biden bila nɔgɔnin dɔ la n'a ka laɲini ye ka foroba musakaw n'o ye fédéral lasegin san 2022 nafolosɔrɔta hakɛw la ani ka dɔ farali nataw kan musakaw kan fo kɛmɛ sarada. Dala ni kelen ye san tan nataw la fɛn wɛrɛw cɛma. Républicains ye sigiyɔrɔ duuru sɔrɔ wasabulon la wa u ye mɔgɔ caman sɔrɔ ka bɔ ye nin dɔgɔkun na. O kɛra sababu ye ka Monsieur McCarthy to a ka wote si ma sɔrɔ. A laban na jamanatigi ye Républicains ka wote jugu naani bɔnɛ a la ani Démocrates bɛɛ ye sariya sen nin kɛlɛ.
Hurt all those Americans who aspire to be part of the middle class. Hurt young people, hurt seniors, hurt veterans.
Ni sariya sen laɲini nin tɛ sɔn a tɛ se ka kɛ a tɛ se ka waleya a tɛ hali sɔrɔ ani a tɛ amerika ye. Démocrates ɲɛma Hakim Jeffrey ka bɔ New York y'o fɔ. O de y'a to an b'a kɛlɛ. Démocrates ye Républicains ka laɲini wele ko kumabɔ sɛbɛn waribɔ ani sariya fu min bɛ wariko farati la. Sena n'o ye sanfɛ wasabulon bolofara dɔ ye ɲɛmɔgɔw ye kɔlɔsili kɛ ka makɔnɔ kɛ o la sena wasadenw caman i n'a fɔ ɲɛma Chuck Schumer y'a jira ko sariya nin tɛmɛni wasabulon fɛ o bena kɛ cɛsiri tiɲɛni ye wa ko ɲɛmɔgɔ McCarthy ka kan ka sigi kumaɲɔgɔnyala tabulu la ni Démocrates ye walasa ka juru dantigɛli sariya nɔgɔman dɔ ta sɔrɔ Démocrates politiki tɔn ka fɔlɔfɔlɔ ko ma kɛ walasa ka i yɛrɛ tanga n'a bɛ wele ko defo n'o ye jurusarabaliya ye ma. Sénat républicain ɲɛma Mitch McConnell min bɔra fanga la walasa ka sira di Monsieur McCarthy ma o y'a jira ko nin laban nin sera ka républicain fara ɲɔgɔn kan wasabulon na.
End wasteful Washington spending and puts America back on the right economic path.
Sisan Biden ni McCarthy ka kan ka bɛnkan sɔrɔ n'o tɛ a ko an bɛna an yɛrɛ sɔrɔ siri la wa an man kan k'o lase jamana ma. Monsieur Biden ko ale bɛna nisɔndiya ka kuma ni Républicains ka wasabulon ɲɛma n'o ye Kevin McCarthy ye nka a tɛna kuma ɲɔgɔn kɛ Amérique ka juru wajibiyalen kan sariya siratigɛ la. O sariya sen nin tɛmɛna ni danfara fitinin ye n'o ye 2017 ye ka se 2025.
More people encouraging them back to work. The sad part here is now the Democrats need to do their job. The president can no longer ignore by not negotiating.
An y'an ka baara kɛ. McCarthy y'o fɔ Capitol Hill kan wote kɔfɛ. A y'a fɔ fana ko jamanatigi tɛ se k'a ban tuguni n'a ma kumaɲɔgɔnya kɛ. A ka kan ka sigi sisan ka kumaɲɔgɔnya kɛ. White House b'a sinsin a kan ko juru hakɛw ka kan ka wuli ka sɔrɔ a ma sara walasa Amerika se ka wari sara. A ka kunnafoni dɔ kɔnɔ min bɔra arabadon wula fɛ. White House kunnafonidilaw ka ɲɛmɔgɔ Karine Jean-Pierre y'a fɔ.
Constitutional duty. And it's, again, this is not to us. This is to the American people. If you think I've been very clear. Without conditions, we will not negotiate. There's nothing new there.
Ko Kongres Républicain ka kan ka wale kɛ joona ani ka sɔrɔ a ma kɛ ni sariya ye walasa u yɛrɛ tanga juru sarali baliya ma o de y'u ka baara ye.
Unless the President and the Senate agree to an extreme MAGA wish list.